Kwanu nkwanu thengo lidala kanjoka mudzatipeza.
Exclusive from malawichoose.com.
Taibalero kuti mwaphunzira ndife mbuli pano kuti muli pabwino. Mulinako kuthekera kumati ndife osauka koma mukamayenda kumayang'ana kumachoka kuti phazi likaphuluza limayambira apo lachokera. Siti kufuna chuma chanu koma chikondi chanu. Kuona nkhope yanu ndicho chimwemwe chathu. Chibale ndifupa sili ola ne likadzakuphunzitsani dzikoli, likadzakusukuluzani ubongo, likadzakuonetsani chosimudaone chibadwire chilipo chidzakulondolereni njira. Dziko limanyenga zikavuta anthu amakuthawa, omwe mukuseka nawo lero wazikasolobana dzakuyang'anirani kumbali. Ndipo mwe mudzakumbukire mʼbale. Nde ndizomvesa chisoni kuti mwasankha dziko kusiya chibale, mukuthandiza adera achibale mutawasiya kumbali. Nkhope zawo simfuna kuziona, mawu awo simfuna kumva, nkhongo yanu mudawatchera. Koma pangatalike chowuluka chimadzatera, ndiye mudzatipeza. Kwanu nkwanu akulu adanena ataona malingaliro athu pa inu ngabwino. Chikondi chathu pa inu nchosatha, zokhumba zathu pa inu nzamtengo wapatali. Wandisokosera nkulinga utamva, bola usazazindikira mochedwa. Ndi dziko ili nthawi zakuphunzitsani.
Exclusive from malawichoose.com.